nashindwa kudos. Nikikupata na lala deform. Nikikukosa na kosa deform. Nikikupata na jikompo.
Big pizza.
Don't delay.